studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare noga e jiddi lewru mars hitande 2019 sappo e jiddi yamde jabbori maslima chapade nay e joyi sakiraabe do mawdon tawede li malif e mangal mudum bismillah modan heraade kabaruji amen fulfulde usman nyal buldo kabaruji do mamadou watara to boggi jande to fandugol ittugol jawdi fa heeder darane ana waawi beydude ne sini jawdi ko hejjata hebbaaga do e lewru avril ndu e wi ocha milliard ngaji temedere e chapande jiddi sefa hasindina fa o ti ala darane walde fulbe tabital pula ko holiti metti mudum e war horeji gondidi wadede ley leydi meden di e wi himbe non himbe walde de lamo on hani darade e darde mudum mali tiatiri warano yidira sanne dum wonno ko humini be fina tawa kulti wida ley nyaloma adna kejana do tiatiri yidi woni sembe kabaruji de kikeda ko bismillah modo heda fijo tamani hey dere le sa ha leydi meden di buri wodude on nokumo cuudi doktoro noga e joyi ley temedere fu gollata e wi ocha de gollirde biro mudum kumini do daranade ne da ko holliti wiide menaka kidal e mopti woni nokuje de cuudi lekkol uddi bunen cuudi lekkol uddi buri hewde nyande de fu yimbe mudum buri eggure yaade le nokuje godde le leydi meden di dum hollita le to gande ocha bawinde do kabaru ne da ko le malli yude lewru janvier yabbino do warde lewru fevrier hitande 2019 de ousmane
ana buri malinkoɓe miliyoji ɗiɗi ɓe baala kumani ɗe neɗɗaku garatanotade ɗum ana wara e ley temedere fu capanɗe jeɗɗi e ley miliyoji tati e ujunaji temeɗe ɗiɗi neɗɗo hasindinɓe notede ko yaawi faaɓe note ko yaawi daraniɓe neɗɗaku ana kasidini ko ɓadoto miliyoji temeɗe tati dollar ana wara e milliardji temedere capanɗe jeɗɗi sefa to gande heyre nde martini kumpa ley temedere fu capanɗe nayo yimɓe hamɓe notede yo ley région motti o goni wonde e martin kumpa oɗo adadu noon banggal wayde guure ana eko gani fa sanne le saaha leydi meɗen ɗo temedere fu a tawan dowtoreji noga e joyi goniɗe gonda e golle le to gande ndeno ɓe martini kumpa du jangguinirɗe l'école kewɗo uddima batte wayde ndena goduɗo le région menaka kidal e motti occa okki taƴoral adadu yimɓe hono egguɓe ngengaji mumenɓe ana gondi e ɓeydade hono ɓe bomboje bonnanta du ley tatan fu a tawan goto o yo siwili ɗum ne wonde adadu hebde notago ko yaawi hitande 2019 martini kumpa on adadu yimɓe hasindinɓe notede ɓe ɓuytima le mali le lewru janvier hitande 2018 nde ana ɓadatono milioji nayyi neɗɗo fawarde ujunaji temedere hasindinnoɓe notede ko yaawi million goto e ujunaji temedere neɗɗo du e le maɓɓe wonno garranoɓe ngol ɓuytagol adadu yimɓe hasindinɓe ana tongi e dow jaabuji keɓaɗi kabaru ndungu fawarde e nota muyam banggal neɗɗakudu darani hitande 2018 nde
rafi ndenagu gondude ɓeydade heɓude sembe ley région mofti o ana wondi e ɓeydude tiɗallaji banggal neɗɗaku batte muɗum ONG ngaji kuminiɗi neɗɗaku golleji muɓen panɗiti ko hooreɓe ɗi ONG ngaji nensiti kana imadara mbawɗo ɓoyde huncane hoore fa himɓe neno himɓe heɓɓe tiɗallaji ley région o paabe e wi fakasi fofana kanko wonno hoorejo dental ONG ngaji gonɗi mofti keɗe ko wi Ousmane Diko
so jura kulo ogana oga sagu ɗo ganduɗa fuu wona ko seyni en mbeɗaka feewi dow oɗo kabaru le eggugol koɗorɗe kasindine kewɗe ana kanɗe du ardinede fewɗe e ɓeeɗo egguɓe hasindinɓe guure yogaɓe mbawa yaade lumoji mumen ɓe gala bembe saabe cumama ɓe gala ɗo coro du saabe cuuɗi mumen cumama ɓe gala ko ɓorno du batte kaddule mumen fuu cumama yo metti wonki daɗu ka sifa noon golleji wonɗi ɗi gollidiɓɓe leydi ndi e aduna fu gaɗi fa notoɓe ko yaawi ka noon ɗi gana duumotoɗi kana golleji laato mawɗi du kuttinoji ko heewi e kasindina ɗe wonko waɗa ka heɗata miɗen jogui tiɗallaji kandoji men miɗen le saɗende mawde fa sannen
sakiraɓe ando so ɗon jiɗi ɓeydarade fa moɗo mbawi ƴeɗuɗi kabaruji fuɗdo helloji amen facebook et twitter fa ando konde kowoni hakkillaji moɗo oɗo mbawi nodde dow ɗi numéro ji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi caggal wal hooreji ngaɗaaɗi ogo sagu fewde e fulɓe cakkita yontere ƴaɓɓine nde walde tabitara pullaku jadde ke e nantinoɓe kabaruji talataare ƴaɓɓine nde ɗo bomako ɗo faanda boto maɓɓe o faa ɓe martina kumpa masibinaji gondu masibaji gonduɗi waɗede le hakkundere leydi meɗen ndi caggal muɗum ɓe ngaɗino daago fewde e laamunkoɓe daro e darde muɓɓen fewde e ɗi bonandaji keɗe ko Abdoul Aziz Diallo hoorejo tabitara pullaku wi Hamsetou Touré dow faccitago Ousmane Dicko.
Tiiɗalla keɓol leñol fulɓe ngol yo tiiɗalla mali fu noon so leñi mali goɗɗi ɗi cikku yo tiiɗalla fulɓe tan ɗi mboppi yo ɗum tiiɗalla mali fu noon so leyɗe keronirɗe mali ɗo cikku yo tiiɗalla mali ɗe mboppi yo tiiɗalla afrique fu no yo ɗum tiiɗalla neɗɗako dunon nden ana horsi heydi kala fa en fu le mali ɗon dokkodirenna juuɗe malinkoɓe jogiɓe anni e lobbo fu yalla leydi men ndi ana warta ɗo weeli wonde ley deƴere debbo mum e gorko mum ana walla en tippitade caggal timmigol leñol gondagol le leydi men ndi
fa jamm warta ley mali ɗum wonno fanda duwaw gaɗɗaɗo ɗon gaɗaɗo keñen ɗo bomogo ɗo o hawrintini capanɗe capanɗe leydiyankoɓe ley nokku neno noddirteɗo place des martyrs o immadara waɗi balɗe seeɗen caggal war hooreji gaɗaɗi ogo sagu fa ko yata himɓe temedere e capanɗe jeego mursina yonkiji muɓɓen ɓe gaɗiri ɗum fa ɓe gaɗana duwawuji neno ɓe masimbinaɓe kañe en woɓɓe masimbinaɓe ley leydi meɗen ndi fu ley o tiɗalam gon en joni o Moussa Diallo andirteɗo len hawri hen andi ko heɓini hen dow faccitago Ousmane Dikoy Oumar Way Gallo.
E ley deƴƴere mawnde temedde kewɗe yimɓe moɓodi nokku place des martyrs fa gaɗa duwaw ɓe ƴuuri paale gallude bamakoɗi nde fu yogaɓe ne jogui bivisiŋaji kuɓɓaɗi yo warde fa miijo ɓe masiba heeɓi ogo sagu ɓe sagui jagana daraniɗo kabaru o golle wonko sifi keɗoɗen ɗum
en réalité on s'est ramené le
cœur RD amen ana metti sanne saabi de ɗiɗo torra jottiki barraɗo amen rewɓe kañe worɓe sukaɓe e mawɓe ɓe mbawa feƴƴi hunde ɗiɗo torraji jotti wala fo ko mbawi huncende ko himmuɗe e hoore hande noga e jagom lewru mars yo ñalowo mawɗo le leydi ndi mbiɗen gondi e wadde duwawuji yo lanɗo yurmoɓe yaafo
leydiyankoɓe hewɓe marti kumpa kaɗo masiba ley laawi ɓeɓe ande kese ɗe ɓe kolliti najere mabɓe fewde e waɗa wattaji masibaji jokkodirɗi le leydi men ndi e wi mabɓe noon ana hani ko kamɓe e hoore mabɓe e gara e nokku o ɓe kullita ko woni wonki mabɓe Absa Diallo ane ɓen wonko sefi keɗeɗen
wona kabaru ko oggo sagu ko tan waddi min ɗo min gari ñalawma hande no fami kolla metti amen no leydi ndi worri saabi de wakkati fo bonandaji gatte fewde e jalleñi goɗɗi kasen min mbali fittoɗo le beme ande ɗe min maliyen noon hunde huno kam ana hani nadde
caggal duwaw o noon ɓe gaɗi tongande inɗe faɓe darde laamu o tinno hora ko waɗi ko fa nawa yalla waɓɓe ɗiɗo golleji ana jukke
noga e jeɗɗi lewru mars fu yambinte ñalawma aduna keƴƴanaɗo tiyatiri o ñalawma fanda muɗum fa kabaruji kesi kuncane hoore ley golleji muɗum kañe e fa gollidal waɗa hakkunde nden hakkunde golloɓe humaniɓe tiyatir ŋaji mali tiyatir worrano yiɗira sanne ndenoɓe kollitiwide ana famɗi sembe ko saabi mbini ɗum ana heewi hono raffinen no faabirgol jawdi kañe e fanɗugol himɓe mali jatade ɗum fa ɓeydureɗen faamu keɗen Ousmane Dicko e Oumar Way Gallo.
Tiyatir wurnata jomum hannden adande so heeɓe ana kuyananno ɗum hande wona noon ɗum worri e wi humaniɓe ɗum yogaɓe ɓe kolliti sababuji kewɗi ane e batte samugol tiyatir ƴude wayde notede banggal jawdi fa warde e wayde heɓande hakkillaji kesi fu ana e ko jama huyanta tiyatir ko ɗum e wonde noon humaniɓe ɗum yogaɓe ana keddi e hoolade ono reni jama o neɗɗo jalnowo wonko o sefi keɗoɗenmo
wona
yimɓele jalnoɓe jamare nde fu mbawi wurde e golle muɗum en iɗum metti ñalawma hande no o sanne yimɓele ɓe fo mbiyan jomum tekkina hen kumol ɗum woni golle amen ñalawma
hannde
heedi daraniɓe finatawa fa warde e waɗoɓe ke jalni Ousmane Mamadou Ndiaye holliti mettimum batte ko jamaje malliɗe kuyanta tiyatiri ko keɗɗana ko o sefi
tiyatir le leydi mali ndi ɗum fabatake sina yimɓele ɓe kokke hakkillaji lobbi jaaha ƴeewa no tiyatir ŋaji ɗi wordi noon tan watta soɓe keeɓa yaade
yeesoɓe
fayse yiingo hertago wodana tiyatiru hakkillaji keske ana gonda fa politikaku darantoɗo kabaru muɗum laato Aline Ifra Ndiaye o daraniɗo kabaru finatawa fa warde cinéma ji wonko sefi keɗoɗenmo
wala fu ɗomin andi ɗomin gandi wajib tan wattu jono yimbe la ngado theater ngaji le leedi ndi kanyo humni be kabaru finatawa e lamo fundo kindre juude yewe yalla hono theater han yarde yeso le leedi ndi
et notamment le théâtre
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sekira be nyandaro en kabaru gondi le region ngaji men ndi passi hakkude gaaw e kidal be direke temere joy ana wonno ujinaaji didi wari joni fay ujinaaji didi temere joy e wi dawbe dongo lawol ko bo joni sonef ana dartano be dugol modon himbe be quality metti mube e be darto humeni be do nena buita cogu passi o e hakkilo mabbe o heewi sande kettal ala kama fuddi le gelle kewde le cercle dire ko yaatu ko buri lewru joni sawal ko sotteteno chapande tati le lewru jabbino do warti joni sappo e joy sefa e julabe cogu o buiteke sabe nan be kolji wirin dungu jabbire o gassino jande balde tati pawinde do hay bugul ndiyameje e togge fuddi beta ko o to kucala do fanda mudum e wi huminibe nen e huncinimbe dum hore yo fa hakillaaji dokke do hay bugul waylitagol wattu nen habugul waylitagol watti e buytugol kukuteji golleji himbe do hawalu ngal kawrutal nen no kan gal timude aljumaare fabbi jango fond pour l'environnement mondial darani dum binid itti jawdi mudum sakira be kalude kabaruji ka kedde hedani wowirni yewterende ana wodi wassalam.